Afodi una miyusho sometime moja nakupa maelekezo. Nakuelekeza sio nifanya bwana wewe. Nakupa maelekezo. Usiniosi chekeshe unajichekesha vipi?
Sikuna
nakupa sasa na kuzizidi.
Wewe
tulia kwanza.
Ni jambo kibao. 50. Kwa hiyo kizingua nakuteka.
Shika moya. Kamata ingine.
Mbasha studio.
Ni Taksima the greatest singer in Shkumaran tribal. Amadeni kabu viva tukuvane. Hasa kwa mdai na mdaiwa. Hankani ululi tondwa.
Madeni kabu viva tukuvane. Bano batilibu na kambela misogane. Uyo alita iwate alilema. Na mwebole ole nika Mungo zima Leka gogo ni kushe janko Ushu huko chima Utate vila ikinege na jipande Kabuga njano kuma
Walikopesheno wawiri Hatujui wanadaya na shingapi Isetauma nila handondi duhu Utave tagwa makele Hey Kele jakine baba akukeni wanani Kopisha nolo kopi nani alinangani Igoke ingwaka yekeshi mamle ponda soni Ingume java mandonga kukoba mieni Abingwe chakata sakala hape hantenye kekite jirelwa mgeni Mwabili ngaka vano bingi kunoya magana Na matusi kakila aina mlipokezana Aho mliko paka ngangwali wabili mliponda ndoma Yahami kinehe paka na mijeki mlinyanyuana Aibu jamani bana zini na wahi kuwona Panubale sekani we mwabu kama choka mkwandia kupigana Jingi jile haya indonti jambatale jidafunga kwa hambu ni bana Panu mabulele Jile mechaka ketu kufunga Jilele mavialo luchatam Imaje wai Bizengele heshima Ikuje
Madeni kabo viva tukubane Bano batiribu lakambela misogane Uyo alita iwate alilema Uyo na mwebole ule nikana Mungo zima Leka gogo ni kushe janko Kushu huko chima Utate vile kinehe na jipande Kabuga njano kuma
Uliwilo kiki Ihela chavu la kabutuku Abi mwana venava Abi setibu chakabu nwani Ashiba tuku seke Alikia magana Utami nijo tulivona Ipesa halam Jamani chavu la kabutuku Abashikaji mboyele lakali hamo kutisenge nandugu Lelo vitu lakampaku lekagaza gala kiti konguku Ule wanengali na miso gaza kutevita yanguku Abafungi nabo babo lele biindagu Badala kufunga jire shangiri ya kongeja vurugu Ete kisoga baba hamba mkoni sabia malangu Nolo ndugu wako bulu wike nyali kisa gili sungu Nabo bahu baka nivole batiziko babu umalanya dugu Uwe mane wabo washikama hebo bilanda shirungu Bebe mdeni kulungu baba temio makungu Nwineke amani na upendo lukuncha marugu Undaiwa alitetea Alile magiki bakiko pisha kakihela Mulu kwa maka shokeje Bakifumiri ya gabi ina vadae Ilu nko pisha na mwale tayua sehemu Yale maki safi
Madeni kabo viva tukubane Bano batiribu na kambela misogane Uyo litayi wate alilema Uyo na mwebole ule nikana Mungo zima Leka gogo ni kushe janko Kushu huko chima Utate vile kinehe na jipande
Yabia kizanzani Sakala shivinu mpatiyo ndikwe la kiki Kiti tuwala ya hila Umoyo vizila gamishe mishe Kuli mwena kupela kanavu Batuku bane elichi Arise Keba Sebene ka miziki ya batare Everybody sema Wee Baju wajire nevihorere Harinyeta kidogo Sebene ka miziki ya batare Everybody sema Wee Baju wajire nevihorere Kukule kwa wilinga Kutike kingwa wakweli kukano Kandine kukare zamzam kasagara Untagote champa teno Harigata nyeta Sebene ka miziki ya batare Everybody sema Wee Nate obi tange jambele I see Teiri unapiga gambe Ugenjaga hemeni Utatima gano wigembe Ukusanya buloko Kile jabu bihululi tondwa Kutunishia na misuri kutukana na silipendwa Harinyota kidogo Sebene ka miziki ya batare Everybody sema Wee Nate ogo nyamelo ambele Dawa ya deni Kulipando hogonge Ulu watondwa Ukobize kwa ule tungi Mayo nene Otena Otena lino mnu Na kule magiki Wela Guru sana na yalimi Izi nizala usana ujue Ari wapi saibogi wa saibogi Tumasalamu marufu Tanzania na East African General Watoto wa simiu Unambiwa hivi Wanajeshi kamili sio mgambo Kitambo sana kwenye ili game Urize njaru daudi Pade shikinage Janeli ya wano mpina Nelo niza kakingi Mama, hukula luli kona Swaga Mama Unema nema nyalembo Skuma Shin Uli pama pama nyakumbo Yeah Ari wapi watoto wa MTC Tanzania Everybody sema
Mbasha Studio.